Talking
about the name of our Master Jesus.
And
how is your life?
How are the people
you left behind home?
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
We have a God.
We have God.
Who is
continuing to give us seasons like this? These seasons are for our
sake. Even though
we don't usually stand for these seasons. But the seasons themselves, they are awaiting for us.
And
he would have come some time long.
People who
have no understanding say that it is not there. But the seasons are waiting for us.
Yes, we are
praise Jesus.
Now,
as the seasons have waited for us,
you
two already stand for us.
We are going to begin.
That is first to get the word of wisdom, which also has understanding.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Yes.
That the seasons have waited for you.
It
would have left you a long time. At the end, it would have come some time back. But their brother waited for you.
Bible says in
2 Peter.
2
Peter chapter 3
from
verse
8
and 10. Let's read the
end here.
How the seasons have waited for us.
Petero, Echokobiri, the Sula Yoksatu Nuri Yuromunana. Nature Shimu, Timuchera Binanga, Abagawa. Nga eri mukama waffe olunaku lumu lulinga emyaka olukumi n'emyaka olukumi giringa olunaku olumu mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalabe balowooza okulwa
bamulowooza nti aluddewo
kityanga
agenda emyaka 12
agamba
abatume nti enkomero yiye bwetusoma mu batume nga bagamba
ennaku
ziizo ziri kumpi tuli mu nnaku za luvannyuma n'ogamba ate okuva ku batume okutuuka
linoennaku
nga nyingi eziise kama yasuubiza okudda naye tetumulaba tulabanga ffe tujagala mangu
naye
lyalaba
nga
singa atuleeta omulundi
tuyinza
okufuna obuzibu okweni
n'okwetiriza little by little.
Asobola okuzaaza abakazi bonna mu nnaku
can cause all women to give birth at once.
Naye nga bazaala abaana 12.
Yet each one is giving birth 12 children.
Naye ateekamu.
But he puts in one man.
Sobola okujambira ebyo osobola okwekiza.
That you may come in your own sister, that you may align yourself.
Obwana bunaana bonna nga babuzadde.
All eight children, all have been given birth once.
Oba 12.
Or 12.
Abakazi bonna buli nnaku bazaala bwebo.
Every day each woman is giving birth that number.
Muyinza okwemulugunya ennyo.
You may complain too much.
Oba by'obalisa biyinza okutabana.
What you feed them may not be available. What you close them is not there.
People
would have rather battled God so much.
But you need to
bring
in
your season.
You
set enough time that you may align yourself. I want to give you his word with wisdom and understanding. That you know the counsel of God as it is in your life. Let's proceed on.
Second
Peter chapter 3 verse 9.
Naye agumikiriza gye tuli nga tayagala muntu yenna kubula.
Nti nabona bulinga kugumikiriza bwa
Mukama. This is like the patience of God.
Okuva lwe yaddayo mu ggulu.
Ever since went back to heaven.
Yandi badda akomauma.
He would have come back quickly.
Naye
but
yali ayogera ku kubikulirwa.
As I was speaking in Revelation.
Esule y'omukama.
Revelation chapter 6.
Yatuka ku kubikulirwa mukama waffe Yesu.
Which to heaven and Master Jesus.
Sura y'omukama.
Revelation 6.
Olunyi yotandika olw'omusanvu
verse 7 to down.
Kiraga
it is shown that
abatukuvu baali mubaagala olunaku ekomeere
era
n'okusala omusanvu
kubeera
naye n'abagamba
bagitolde tuline enamba yabaganda
olwokuggwayo
mukama enamba tukyalimu
abaera
guminkiriza kaseera lunaku lwagwamu ensimu
abaako
akuwadde akaseera abaakuguminkiriza abaakuguminkiriza osobole obutasikirira yesu alwana nnyo tulimu
okusikirira
obudde bwayongera okusabira okuva eri kitabu enkomero singa atuuka
ddanyanaye
buno obudde yabukusabirayo
buno
obweyongeramu ebula
gwandibadde
enkomero yatuuka
naye
yesu yasaba obudde babwongeremu
kitegeeza
nti singa alitumala okunyweza yesu ekimala
naye
ajja kuba
tatyakusabiraajja
kuba naye agamukamu
sayininzi
nkomere ebeewo
ebyokusayini
nga byasigalira mukama waffe
yesu
naye taata ye ayagala kuyisa ebikomere
naye
naye yesu yajaga abisayiniramu ng'ajja atusabirayo
akasiibayi
buli keeva eyogera baluuni esula ey'omunaana nti ali ku mukono ogwa ddyo ogwa katonda
weegayirirawo
abalumi 8:34 yesu yeegayirira ku ki mukama bongere ku
kadde
bongere ku
kadde
kuba taata yaga abakazi bonna bazaale abaana 12 komere osobole otuuka amagemeeja gwewalumiramu
otuna
tusoma kulo ny'okubiri
ja kwew
kano akadde yesu yasiba ameegayirirawo
ekakale
bazaale babiri
bakale
omu gwebakiriza balina ate buli muntu asobole okwenaabagulo baleeta omulundi kumuti bajja kukola ebibi bibi baleme nokufuna
akaddebayibuli
eraga
nti
abantu bwe bajjula ku nsi bakola ebibi
ebereberye
esula ey'omukaaga abantu bwe basooka okujjula ensi buli muntu n'atandika okuba nga alowooza ebibi naye engeri gye tuzaalamu kristo yagireetera
okulaakyegayiirirawo
bakuzaale mukaseeraku
yesu
yebaziwa osobole okufuna obudde obwetereeza ekimubeeza ku mukono
ayeyesu
teyegayirawo ku bya mmere
na
byakulya ali mu budde ye yeegayira ku bya budde akola ku byolya noonywa omwoyo mutukuvu yeyeegayira
kuye
yeegayira katonda nga abatukuvu ebeetaagala naye kristo ye ali ku bya budde kuba yeyakutegeerayo yasobola osayiningako nti kati nkya
ekomaawo
ye yakyegayirawo nti mwongereyo obudde tewaba bagambye bamu peter
wanatwagaluka
bakkiriza
ebigambo
mukama talumisizza
ng'abalala
basuuza naye abadde mu kulindirira tayagala muntu n'omwazikirire
petero ekyokubiri esula ya kusatu n'olunyiri lwa 9 naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula naye bonna batuuke okwenenya
nti akaseera kaatuwa nti bonna batuuke okwenenya kugamba kaseera koolina
kakwenenya
buli ekireetebwalo ku nsi
ezaalibwa
obudde bwebakuwadde bwakwekereza
oyita
mukwenenya yesu
yebaza
olwaliwo labaka obudde bwolina bwakola
bizinesinaye
yesu yagamba sibwe
obwo
buli mu masekati g'obudde
bw'okwenaobudde
bwokukola
kunaaba
nakwa mubiri kufumba mmere oli oli mu budde bw'okwenenya mwotoolako obudde bw'okwetegeza
kwotoolakosimanyi
obadde okikola bbanga
n'obadde
wetereza
bbanga
naye obudde bwolina bw'olina
kwenenya nakwetegeawadde
kitegeeza ne bwe mba ndi kumulimu n'okijjukira nti ndi mu buddo
era
nga neetegeeza vuga mu motoka
zijuk
kutuukira budde bwakwetega
kuddemukiyigonnanimubudde
bwakwetegabwe bampa okutula
ddiimanyi
mubeerenaye byonna
byokolaobikolera
mu budde
bwaeatistnayo
nebbangaolowoozo kwebyo byoyinza okuba ngaamuddemu
ngaoosite
banatwawo budde bakola
business
budde tebabuliwo
bwakwetutoolako
bukozi
kwogo
n'agamba
tutyaonya
ekyokulya
osobole
okwewayo okubanga mubiri osobole okwetereera
ononyaawo
bizinesinaye
mu budde bwakwetereeraolinakera
naye olunaku lwa mukama waffe lulijja ng'omubbi eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene n'ebintu n'ebintu ebyobuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi
tiwagenda okujja eggulu lirina
okuvaawon'ebirimu
ngemubakulimba nti ogenda kubeera omulamu mirembe
ebyo
bweyamulimbakubanga eggulu lirivaawo
kulaba
batulindirira erijja nensinaye nga tukomekereza akanyumira
bagazi
nnyo
tuliba
twakuddeko wabula mukama yagadde
mubafunikiseera
omanye buli kyokola mubudde bwakwetereeraokyerabira ne bwoba kirowooza ekiko ky'okwera
lowooza
ku makuba agayinza okuba
agatatereeoyinza
okwawe
wenonyeewaabantiyinza
okuba oli ku
mukenosingakati
nojjukira
ndoyenaabo
bonna nkola bwanze budde oli mugwakwene buli kyobeera okola
osobola
okujjukira naye omwoyo gwange kote
gunanaabona
bobeeraaguba okukushira dani
n'ekiyinda
jukirako waliyo ebibi
ebikulemekibi ekyaomunde
munaku olimu kujjudde kweni ate
bukulte enjiri
oyagala kuzimba lowooza ku
yerusaalemu
gojjosubwange
kiokulemaoyingira
nyumbalowooza ku nga bakuganya oyingira mu kibuga
yerusaalemu
byonna bye tukoleramu
budde
bulimu bwakwetereera kutubulirawoolesa enjiri yesu yebazibu ansome wano bakoliiso soka
15
abakolinso ekisooka essula ya 15 n'olunyiri lwa 22 lugamba kuba bonna nga bwe bafiira mu adamu era bwe batyo mu kristo bonna mwe bafuukira abalamu naye buli muntu mu kifo kye ye
buli muntu mu kifo kye nti olina sizoni gyebajjiramu ate waliyo abasooka
naye
bonna balina fuukira mu kristo yesu abalamu
kubanga
mukada mwe bafiira ate buli muntu mu kifo
kyetebogerako
mu birooli mu biro
mwojjira
bakusuubira kubanga bazze kuzaalibwa gwakubiri
kwetereratubuli
kina kikuleeta
obula
bakuta
muise wanna
gyogenda naye kasita bakuleeta
wala
buli muntu mu kifo
kye
bakuzadde oyagala okukuza ennaku z'omwezi gwazaalibwa jukira nti okuva ku lunaku olwe baakutomeresa
bakasi
wajja kwetereza
osobola
okudda bwakabaka
bwtewajja
kugamba kunoonya bintu
byaokwo
gwe mulimu omukulu
ogwakubanga
bina tubikunganya
naye
tumala ebisimbula ebibireka
ekikulu
kirimu kwetereza
bwe
budde mukama bwakuwadde
buli
muntu mukifo
kyeyevula
abantu nzaala omu
abalala
balungilwaki babalese
mukaabakuyaba
muyinza okubirako maama mubakuliza mu mbeera ngaabavuma anti mumutawanya bisibwa
ebyananagulako
bekirikibulakalotayinza kuwa baana abo
bayinza
obakuza nga obayigirize
ebyokati
naabo bakubeera omuogerakuko maama wakulutse
bulungiayogere
nabo
namusanyunaye
akatokakabawaweekibaamugamba ebigambo buli kadde akali ku
nsikoera
okufe balinga
nozakkigambo
kya
kirunginokuma
okutwamaaba omwasi nokuyosa obulungi akuwe kubudda yogereko
nayesu
yebaero
byonna bijya
naye buli muntu lowooza buli mukifo kyokukola omulimu
gwokwenzakyagala
kuleetabigambo ebyo byamagezi nasitowa bobitereka
mumutima gwowoozengako
tukyalaba
amanya
ddomuwamuneyesu
yebaza
saba ne mukama
anyikiire
okubagabira
mubyetaasobole
otuukiriza
obweyamwe
yasooka okwogera amatayizi
yomukamaasaomusooka
munoonye
obwakabakanobutuukirebisigadde
kale nange nsabidde nga bwe tweyongera
okunoonga
katonda asinkana emirimu
famire
zabe abadde abalwadde buli buzibu bwonna
obabaddeko
bajjeko
ne
babikole
abijje wadeeaako
yongerayo tulaba
enkoza sitaani
tulaba omwoyo
wakatondaebikolwa
kuba kujuta omwoyo
wakatondaobutuukirivu
eri tulaba n'omwoyo gwa sitaani kuba emyoyo gyaba sitaani n'ebikolwa
byabo
olugendo yesu
yebaziwetuli
tulaba okusiiba
kusiba kwakatonda n'okusiba
kw'abasita
yesu
yebaziwa
omwoyo
guli ku
jezebe
okusiiba kw'okulembera mu ttawanya
wamu
n'okuyigga emyoyo
bagimaliramu
ddala
amaani
basobole okugiwa
abalyoka
bakulimba
okusiiba
obeera okula mu
mwoyoomba
ate olina kukula ngu olya kigambo
kyasi
mu kusiiba mu
kulyabanga
gabbi ebinyonyo nga
lwali
mpita
sooka
sulaeyoku
olusooka
ng'abaana bakajamuza
nomwegombe
ekigambo ekyo amata g'ekigambo aganasobola okubakusa era ng'agamba enjala y'ekigambo kisinga egwa mu nsi wabeerawo okufa kungi mu
bantu
nga bwayogera ku amosi
8:11-12
walibaawo enjala
ennyo
n'enjala eyo siyakunywa mazzi si yakulya mmere si yakunywa
mazzi
wabula yakigambo
naye
yatugamba tetubaba okuba
abalamu
ebigambo byatugamba
ye
mwoyo ye mulamu yesu
yebazibwa
so bali bali okusiba kwabwe bakulimanyia okulira kumbe bamanyanga nti bakunafuyiza era ngaebyo bye
twasomabateka
baka ekisooka ne mu samwiri ekisooka kulina n'ebiringa ebyo
bingi
so twala kukusiba kwabasita era omwoyo gwa sitaani okukulemberamu n'ebigenderwa byako yesu
yebazibwakati
wa ntulaba okusiiba katonda kwe yalabye era nakwo twakutandika yesu yebazibwa n'ebigenderwa ebiva mu
kusibakatonda
agenda era yesu
yebazibwatwatukera
nkulabako
ebintukusiiba
kuno kwe yalabye
oba
kwe yalondawo
mwagenda
okusinziira okusala
omusango
kulunaku buli
obwekobewagenda
okusinzira okwabaebuzi yesu
yebazibwadiriko
misayakweyongerayo okulaba
ensongaokusiiba
katonda kwe
yalabye
tunaba tukuvuddeko
kulaba
okusiiba omwoyo gwakulemberamu then tulabe okusiiba kwebayita free will tulimala
ebyokusiiba
ojja kulaba kyebayita amafuta
The anointing of God, which comes from the Spirit of God, and the Spirit of Satan, and anointing of Satan, which comes from the Spirit of Satan.
Yes,
praise Jesus so much.
We're going to go back to Isaiah.
We're
going to
go back to Isaiah 58.
We want to
continue to see
the
fasting God chose.
Yes,
praise Jesus,
and
which we commanded.
This is where
we're going to base to carry out judgment.
This is the
which can strengthen righteousness upon someone's life if they
are
fulfilled. If you are righteous in doing that, as we commanded.
Amen.
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 We are
on the
path.
Amen.
kuno si kwe kusiiba kwe nalonda okusumula ebisiba eby'ekyejo okufundugula emigwa egy'ekikoligo n'okuteera ddala abajogebwa era mumenye buli kikoligo
nti mukama alina naye okusiiba kwe
yalonda
tetwalina okwaffe
sitaani
kwe yatukulembeddemu twasooka okubeera tuweereza
muera
nga tugoberera ebifaananyi ebituogera
nga
bwe yasooka otugamba budde munyula okutaa yagamba
okusiba kwe nalonda bwe kufaanana bwe kutyo
nti alina okusiba kwe yayogerako
nga
tunumya emyoyo gyaffe n'abuuza ekibuuzo
okwo
kwe kusiba kwe yalonda era kufaanana bwe
isaya 5:5 olunaku omuntu lwabonyabonyezaako obulamu bwe
nti bwe lunaku lw'okwata n'obonyabonya obulamu bwe weyita okusiiba n'oddira omwoyo osimanya okuyingiza mu ddaayo bw'ovaayo
eyo
ate nga mukama takunyonnyodde biki by'ogenzeyo n'osiibaana n'okwata 15 n'okwata 7 oli omwoyo obonyaabonya agambe ekityo n'oyita okusiiba olunaku lw'okwata omwoyo
n'ogubonyaabonya
omanyi obuzibu bw'omwoyo bwe gufuna ng'omutalidde abamugamba nfunyeka mu
ngulunaye
nedda omwoyo gwe gubeera mulina obuzibu gukozesa amaanyi g'emmere okubeera mu mubiri singa kugugibwamu nga tokuwadde emmere ogwo musango gwakwedda yesu yebazibwa ate nga mukama alina ekiragiro wagamba gitottaa yinza okumaliriza nga kosi yesu yebazibwa kati ye takkiriza era si yeyalagira ebyokubonyabonya omwoyo era n'okyogera mu maaso ge n'okugamba mukama amonyebonyeje mu kusiba
kwe
abalala ne mulwala ebulwadde
bingi
abalamu mu mwetu mukyalina kyakukola
kibi
n'ebyokulaba byolaba nga zezikuba bukusiibo era nga bwetwala naye yakugamba talona nkukusiiba kufaana bwe okubonyabonya omwoyo kubanga ye nga katonda yatuyita kuwummula era tulabe ekiwummulo ky'emyoyo nga bwe yayogera mu Matayo
11:25
nje mwenna abakooye n'abazitobereddwa munaalaba ekiwummulo ky'emyoyo kati ayita ayinza kuleeta kusiiba okugenda obonyabonya emyoyo yesu yeebazibwa nimwe mukubadde butuna tugenze ku firi wiiri tujja kulaba nti ffe tukyesalirawo era firi
wiiri
okusiiba okwekyeyagali kubeerawo nga gw'okuwulira era kubeerawo lwa muntu kubonerera lwaki naye ate tekubeerawo lwa kutukuza kibi kubeerawo lwa kubonerera kibi kubanga omwami gwa yesu gwotuka oguliyo olw'okujjako ekibi si kusiiba yesu yebazibwa naye nga tukyalabaje katonda kitaffe bwe yalagira ye tali mu byakubonyabya myoyo era bwolaba okusiba kwe yatugamba kwewungisa abafirika ba balina omululu tebasobola siba kusiba kubanga kulimu okuleka emmere n'ogiwooga kulimu okwerekereza lwomuyo n'ogiwogabira omuntu asulemu kulimu okwerekereza esuuti eyinzi gyoyambala n'obaako ngoziwa yesu yebazibwa obadde olina 12 oba nnya n'ojjako ebbiri n'oziwa obulala ebyo nno yabiyita kusiiba yesu yebazibwa nti oba okisiibye n'okyerekereza n'obaako gw'okiwa kati oyo gw'okiwadde alina kubanga ye yesu eyali obwereere n'omwambaze yesu yebazibwa kati abazungu wano baatusookerayo bo ne bagenda basiiba okusiiba kuno bakwata eri ebintu byabwe ne baweereze ne baweerera abaana ne baddira abakadde ne babambaza ne babazimbira lwakuba abafirika ate mwayingiramu ne mutandika okuba obuyambi yesu yebazibwa naye tusaba katonda nammwe abakola ebiringa ebyo mulokoke
Isaiya essuula ya 58 olunyi
lwakutaanonti
okusiiba kwe nalonda bwe kufaanana bwe kutyo olunaku omuntu lwabonyabonyesaako obulamu bwe okukutamya kwe kukutamya omuntu we ng'olulago
n'otambula mu kkubo ng'omutwe gwe
n'okotesa
ojja okuŋŋaana ne babuuza bulaali kiki nasiige yesu yebazibwa naza kiki tuli mu ddungu wenna nga n'embirize tewazikombinze omukyala abibiri aba tekyaliteekamu wadde akazigo yesu yebazibwa ayogedde
olunyi olwokutaano nti n'okwaliira ebikutu n'evvu wansi we ekyo ky'onooyita okusiiba
n'ogala n'okwesiiga ebizigo n'osiiwuuka ne weesiiga evvu ekyo ky'oyita okusiiba yaga mu kusiba ku kutu bino wammanga olina okubikola Matayo 6:21
Matayo essula y'omukaaga olunyi 21 kubanga ebintu byo webibeera omutima gwo nagwo wegubeera etabaasa y'omubiri yeriiso eriiso lyo bwe liba awamu n'omubiri gwonna gunaabanga n'okutangaala
olunyolo 16
naye bwe musiibanga temubeeranga nga bannanfuusi abalina amaaso ag'ennaku
nti mwenakuwaza jukira bina bikulagira oli mu firi wiiri tolina kulaga
tunaku
tokigenze mungala kikukase kino si kya nnaku naye nolagango olaku wadde aluganda emimolwa
kigikaliamwe
tekukimanyi
wetoli
mulamuolanga tuli
mukristoyesu
yewazibwe agatulina nakulagalinokubanga olusanyufu bino lwaki bikulu
ebikubanga
yali alonda okusiiba yalaga nti biro byona bayitaga biraba mukusiiba ku tayagalayo muntu anakuwadde mufeesi okulaga abantu nti
onakuwadde
nogaana okwesiiga ebizibu
Matayo sura ya mukaaga olunyiriri lwa 16 abalina amaaso ag'ennaku kubanga beeyonoona amaaso gaabwe era abantu babalabe nga basiiba
babalabe woolugando yasiiba yasiibyana nagabana
yakuttenaanaolugando
olunno katonda yeagamba tolina biwaasi oli mu bibyo
mazima bagamba nti bamaze okuweebwa empeera yaabwe
kasita abantu batandika okuwaanaga bwesiiba
ekkanisa
yaawe esiiba ewakatonda tosuubirayo
okuyeba17 naye gwe ng'osiibanga osaabanga amafuta ku mutwe
olina okwesiiga amafuta okuva ku mutwe wekigwa ku bakazi oluviirukoyo tubeere
balungi
wekigwa ku basajja awe girita
onaabanga ne mu maaso abantu balemerera okulaba ng'osiiba
tebalina kulaba esiiba
mu
kusiiba kuli okwa
freewill
tebalina kukimanyako yesu yebazibu
naye
olwatulangira ne kumala ebintu
naye
balina watukola
tugendasiibaaa
okusiiba oko okulangirirwa mu nsi yonna
tugenda
kuba kwa jezebeli era nga bwe twakugamba ssekabaka ekisooka esula eyo eyabamwenu bwe yagamba nti mulangire okusiiba ne bakulangira yali jezebeli naye katonda ne bwe tubamukama akitugambye oba kireese mukwolesebwa tukyogerako ntukikola n'ekyalo kino kitategeera nako yesu yeebazibwe obanga tuwulidde nti kyetaagisa yesu yeebazibwe ate kibanga kiragira eri bonna kibeere freewill yesu yeebazibwe kale olw'ensonga eyo bakugambye nti gwe olina kusiba mukyalo olwosigala ng'olabika mu maaso ga mukama si mu maaso g'abantu tova olire mukusiba kwe yalonda akugambye nti yakugambako kwesigireyo osoose bonyabonya mwoyo kati atuze ne ku mbiina gw'okubonyebonye
abantu balemenga okulaba ng'osiiba wabula kitaawo ali mu kyama kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera temweterekeranga bintu ku nsi kwebyonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kwe basimira ne babba naye mweterekerenga ebintu mu ggulu
tulina okweterekera ebintu mu bakabaka bonu katudde tulabe okusiba otereka otya
ebintumubobera
kuenaku
oyanganikwogenda
okuliisa oba gwogenda okubaakuwa yesu yebazi ogenda kuba wekitegera ku bakabaka bonu kubanga kunaku lwobusanu bagenda kubijjayo era kibula mukama akuita okusiba obukulu yesu yebazibwe tuzeyo mu isaya
58
nti n'okwaliira ebikutu n'evu wansi we ekyo kyonoyita okusiiba era olunaku mukama lwasiima
nkyonoyita okusiiba obunyamunyiza omwoyo okutamiza omutwe engololako yesu yebazibwa ovudde ku ekyo ozze ku mubiri nago wesinze vvu yesu yebazibwa n'agamba ekyo kyonoyita okusiiba era mukama olunaku lwasiima munyolo mukaga agamba
kuno si kwe kusiiba kwe nalonda
nti ye nga ye katonda alina okusiiba kwe yalonda n'atulonderawo n'agamba musiibe bwe mutyo ne tumugamba
tugenda
siiba nga byoyagala tugenda siiba ebyaffe
bye twagala eyo
ye kanisa
ewakana
ne katonda waayo
agigamba
siba bwoti olaba tetujja kubisiiba
tetugenda
siiba byo ebyaffe
bikumanyi
nti omuntu bw'aba asiibye butalya mmere kyebayita okusiiba
nkitereka
wali n'okutuka n'ogirya naye ye nga byayita okusiiba bigambo bigazi nnyo kamala atunyonnyoleko tugule
isaya
58:6
okusumulula ebisiba ebyekyejo okuvundukula emigwa egy'ekikoligo n'okuteera ddala abajogebwa
yesu yebazibwa okusumulula emigwa egisiba egy'ekyejo yesu yebazibwa kwegamba ngaomuntu ali awo yasoma naye ne kapita atandika omulimu tamulina mwekyo ne muleeta ne mumwa kabiro n'atandika omulimu kino tekibaako okusabira
muno
kuba mukuwanga gwake omuntu yasoma alina diguriya oba alina kyeyasoma era kyama wabula ng'atudde butuuza naye nga ne bwasaba omuntu akasente atandika omulimu tamuwa
ekintu
kyekyejo kitegeera
mukuta
nti ekintu kyandibadde kisoboka naye nga ate olaba waliwo ekyejo kiringa
ekitasoboka
kyeyokuta omusajja
ono
tula atanduka n'awulya akasukula ekyo kyebayita ekyeya yesu yebazibwa nti oba osobola baki bakte osobola waliwo sitaani engeri gyataddewo ebisiba naye nga byakyeju yesu yebazibwa omuntu nga yetaaga kusindikamu omukono ogw'amaanyi n'asobola okuba ng'akola ebyo yesu yebazibwa nga kanisa nnyini yerina okukikola yesu yebazibwa okufundukula gino emikuwa egisiba kwegamba omuntu aba yasiibwa emirundi ebiri yesu yebazibwa ayagala kuwasa
oba
ayagala
kuzaala
naye n'omusajja
tamulimu
oba omukazi tamulimu ne wamusuza nawo talina ate talina adde ne
bizinesi
kwegamba yasiibwa emirundi
ebiri
oba esatu kati ye agamba ng'ekanisa nga tumusaba
ffe
tusooka
omulimu
gwo guno
tandikira
yesu yebazibwa bwe bituuka nti agenda kuwasa
ne
mumubuulira bw'ali akikola ate mumusooka okukwata ogenda kumwanira yesu yebazibwa nyumba tewali
katutandika
ebintu esooka kati kuno omulimu gwe bwe gugenda okuyingiza osasule ebinaaba bisigaddemu ogwo mulimu gwa kanisa kwe kubanga emiguwa giri egisibya emirundi
ebiri
ogisumulule
isaya esula ya 58 n'olunyiri lwa 6 era mumenye buli kikoligo
nti ffe bennyini ng'ekkanisa
mulimu
gwaffe okumenya
bukikoligo
kino tebaliko
okuyitagwe
ng'ekkanisa omuntu ekintu kimulemeddewo waliwo ebikwatikako abe mukama yabireka mubuyinza bwa yesu yebazibwa buli kikoligo nga tusobola kikwatako okukimenya yesu yebazibwa waliwo ekyokwerekereza yesu yebazibwa omukazi akuze
obutuufu
ebbanga lona alimaze
akwazinga
ennyumba ziringa
nnyabiri
omwawo okumu n'abeerawo afunemu naye wasitoli ekyekikoligo nga kiwe yesu yebazibwa mulimu ebintu nga bibyaffegekanisa okubikutula si malayika si katonda nga bira bikukwasa
tusiiba
akaseera ako
tusobole
okukola omulimu
ogwo sikugabira bayala mmere yo
niye
tatira okusiba
kukwata mmere yo
n'ogabira
abayala
Yesu
yebazibu tayagala ogitereka mutereza awo ogole kukateera ogirye novola erimuza kati
sibyobasaa
baliya bagamba mansindako nakato bwemwasiba mansindako era bwemwamulukukula tebibeeriramuka lwaki yali akatumusiibireku kati katonda akwangiriza munagamba okutewaana musima lyosiimi ogenda bwobato olya enkota
z'amatooko
kwegamba buli mwezi ng'olyanga
tano
jako satu
kizibuobeeka
obwezi wata alwawo okulya webaja ngoba
twagirawonawe
nakozi enya ziremu
enyama
ate ogiwooli
singa
ekanisa erina
kuku
naye omuwulu wamu
kuno
okusiba tetukwagala
era
ebisinga bisinga tukwogerako nga bagamba
kwe mutuma we
agaana abantu okusiba omuwulu wakuyaba gomuntu tenagala kwerekereza abengo bwatibu bwomulala bwati asibamu kuli okusiba kwabasitaani
bwogikuŋŋanyiza
olokola okate bino mukama
byakugaaaenda
zakaliya tulabe atugikwasaganye mola byetukolera ddala
omulembe
zekaliya essula ey'omusanvu n'olunyiriri olusooka awo olwatuka mu mwaka ogwokuna ogwakabaka daliyo ekigambo kya mukama ne kijja eri zekaliya
oye mukama tumenyeye
ku lunaku olwokuna olw'omwezi ogw'omwenda mu kisulo ekyo awo ab'e beseri baali batumye salazeeri ne legemu mereki n'abantu baabwe okwegayira ekisa kya mukama n'okwogera ne bakabona ab'omu nyumba ya mukama w'eggye ne bannabbi
bano baali basiibye emyaka egiwerera ddala nga balekawo emmere yaabwe bakosaawo emu paka
12
ne bagoloka ne bajjira mu basiiba okumala emyaka 7 ne bigaana mukama yayongeranga kubakuba beeyongeranga kuzikirira kati muno ne bagamba tugende tubuuze mukama lwaki kusiiba naye kutuyagala tuwuliriza era tufaayo kusiiba
kunomonma
najja n'abagamba webatuukayo
zekaliya essula y'omusanvu oluyima kusata nga boogera nti nandikaabire amaziga mu mwezi ogwokutaano nga neeyawudde nga bwe nakola mu myaka gino egyenkana wano
owulidde ebyabagamba baakabude ne bagamba mu mwezi ogw'omusanvu n'ogwokutaano buli mwaka mukama twakikwata tubeera tusiiba emyaka 7 tweyongere tweyawuleko munange bo nga bakita nakweyawula era nga nayo bubadde
ogiyina
nabo nga bamanyi awo abayeyawuddeko kumba okweyawula tekitegeeze okweyawula baluni esula emunane etwogerako beyayawula edda era beyawadde
obutukuvu
nti be balondemu tubeera baawula okuyitibwa mukulonda
gwabe
yesu yebazi si mukweyawulako ngaolimukaseera obusimanyi wayingidde mukusiba ngaoli mukweyawula neddabambi ebbanga lyonna oba asalawo okuleka ensi n'ekibi kyamu wafuuka mwawe era yekinya erowooza okusomesa obwawula ebyo byonna byakulimba twayawulibwa dda tebasobola kusomesa busomesa obwawula Yes, you must
break it.
Kali mwesele tisinga.
You many times.
Na kusiba kuno.
And that is fasting.
Na mwega.
And you tell yourself.
Tuli mkwea ula.
We are separating ourselves.
Zekari Yesu ya msambu nori njiwa kuna.
Zekaria 7 verse 4.
Awechika mbo cha mkama weji nechija jengi ngachio geranti. Gamba abantu bonna abomu nsi.
Bonna mwusi.
All the people in the world.
Sipi Uganda
mkwe. Not only Uganda.
Mwusi yonna.
Not by the world.
Bali
bakola. They were doing like that.
Neba kabona ngoyogera anti.
Neba kabona bamu abasumba. Kuti bali konda.
Prophets and the others.
Bagate bino baga mali nosiba.
This they claim they are fasting.
Nze semana ku musibira
kola kala. They are not fasted for me at all.
Azekali Yesu ya musambu noli nyitu kula
kutana. Yes 7 verse 5.
Neba kabona ngoyogera anti bwe mwasibanga. Nemukubira ebiwobe mu mwezi ogwo kutano nemugwo musambu. Mumia kajino ensambu. Nze mwansi bilanze na akatono.
Mwansi lako na akatono.
Fast for me at all.
Enya kajino ensambu.
70 yards.
Juki na katono akagamba.
Our God says.
Yari kuyara.
He was hungry.
Iba mweto.
And he was given something to eat.
Katiliki ya kudawa gamba.
Pastor, I told
him. Sipa kabido mbira lepili hilo.
He was giving the hungry of food.
Wana abuzizda.
He has asked.
Mwansi lako na akatono.
Fast for me at all.
Yama gamba watu.
He told him in the next verse.
Ulinyiri uro mkaga.
What's it?
You never ate food.
You
change your timetable of eating and you ate everything.
Yes, you must
praise Jesus.
But you must
fasting
in church.
It is like that. You're hungry, your food.
You see, after eating yourself, you give it out. Yes, you must
praise Jesus.
Obama woke up
and said, "Now,
I'm going free will.
I'm going free will.
I'm
going to fast for 3 days.
I'm
going to pray for the Father's Son. I'm going
to pray.
I'm going 7 days.
Rome, we're
going
to
by the Holy Spirit.
We want to
see the wisdom.
We want to see
the understanding.
We want to see
the power.
We want to see the
knowledge.
We want to see
the fear of God.
We want to see the
strength.
We want to see the strength.
We have not had wisdom and understanding.
Jesus, we want to see the
Father's 7 days.
We see the Father's moon.
Give me the Spirit to one.
We want to see
the Spirit 3 times.
Daniel, yes, he
read Daniel fasted.
Yes, he was
raised Jesus.
Yes, he was raised
Jesus. Yes, he was raised
Jesus.
Seven times.
Roman.
For the Son.
Minuni Musa.
Seven times.
Roman.
By the Holy Spirit.
Then Minuni Musa.
Seven times.
Yes, he was
raised Jesus. But this.
But
if you are doing
it. You
have it, give it away.
Free will.
In the free will.
And
the fasting of God.
Gavina kumbiyale mbele wakugawa.
Angle your food.
Chinde kizi.
Give it me.
Kusika zao.
You have remained with a portion.
No gabaku.
And you have given out some.
But it is sharing.
It is called sharing.
Simanyo mwende kida
bulu. I don't understand.
Gavina kumbiyale mbele yu.
Not sharing your food with an hungry person.
Yesu yabasi.
Praise Jesus.
Ndi. Adam kusika kwa katuna kwa yaro.
The fast is God's yours.
Tagama. Aresi kala kambwetoni na.
You told that remain with nothing.
You
share with them, give them a portion.
Yes, we have a
surprise.
Mutu kirakubio mchalo.
Remember on this woman.
Yalina kalo.
The one who had her wits.
Yes, we have a
surprise. Jesus.
Elijah nanga soko mkwereko.
First make, prepare
for me. You know
our pastor Jesus.
Yalie kwese mwereji.
He had eaten himself in Elijah.
Nanga soko mkwereko.
And he told me, give me
some.
And
eat,
and it's going to be filled.
Yes, we have a
surprise. Jesus.
Soka niyaku nanga.
Now he has told you.
Ukusiba kwa yagala kwenye.
First thing he wants is that.
Sige no kumumuta mkwereko yemeo ya.
You trouble your spirits.
Nemujibo nyaku nye.
You trouble your spirits.
Call
them in a rest. How
can
we dare trouble them, brother?
And in Isaiah,
Isaiah 28,
verse
11,
he
says, rest they who
are tired,
and give them a resting place. And the one who said, give them rest, give them a resting place.
And
they never agreed.
And they
never gave
him rest. Rather
trouble you all.
That
is the spirit of sin, what it does.
Yes.
Anyone who is born again to get peace.
byolina okwogera ku mulokozi singa sitaani yamala n'abateeka mu mikugu ekifaana abasajja basanyukira ngu
omulokozi
yesu yebazibwa era tukulira mu musajja omu mukamwake mutufulumamu ebigambo zaburi ya
51:12
onzirize essanyu
ly'obulokozi
era onyweze n'omwoyo
ogwenti
omwoyo wa
katonda
omwoyo wa mirembe era wabeera
wendi
nti n'obulokozi bwa katonda yandibadde essanyu mubi ne kakano gwe
busiibu
yesu yebazibwakwekuwulira
ekikolikekwekuwulira
nga tolina
kikolakitaani
yabikyusakyusa byonna nagamba alina okuyita bayitewo na saddaaka n'ateeka eri saddaaka y'obusaayi bwa yesu
kukulembere
n'agamba kati mulina kuyitawo na saddaaka siiba ogende mu amerika siiba olyoke ofune
kino
kati ye n'abikyusamu
bwatyonga
mulokozi kibwe
eri bwe
era mukama afaaga emirembe ebawa singa ensibu eraba ensi eteekako
obukwakulinaye
mukama atateekako obukwakuli akugamba
ekintu kimu ulira
eddoboozi
lyange kwata
amateeka
gange n'ebiragiro
byange emikisa gino gyonna
gigenda ebiranawe
yesu yebazibwa naye sitaani akusaba saddaaka nobona omwewuunya kyovola bwe okusiba gwe tubadde saddaaka gye mubadde mubonyawonya
ebyobulungi
ng'omumwe abasuubiza nti mugenda okuyita okufuna emirembe gy'obulokozi n'atyakala gy'obulokozi
bwonna
mulokole n'abeerayo
ngaatemaniawatali
saddaaka
esinga
gyeina okubaayo
nesenezokusiba
bwe mazina se ngenda kwewaayo nga saddaaka ngenda kusiiba neweeyo nga
saddaaka
naye mukama bw'atusaba saddaaka
ey'obulamu
bwa ayogera bwati baluuni essula ekumi n'ebbiri n'olusooka paka olw'omukaaga atusome
baluuni essula ekumi n'ebbiri n'olunya olusooka kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi
kwe kuweereza okw'amagezi ye saddaaka ennamu yokka gyakusaba atukudde omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa atukudde omwoyo w'amaani tukudde omwoyo w'okumanya katonda tukudde omwoyo w'okutya mukama kwe kuweereza okw'amagezi
saddaaka
ennamu gyasaba okuva muffe yokka kitegeeza nti emmeeme
emeyisera okubonera
kubanga bamaze okwemuteeka mu kutegeera
katonda
yesu
yebazibwa
kati saddaaka sitaani zaasaba
nze
zinneewuumi bajukina weeziraga ezitusaba mukama atyokaatu yesu yebazibwa kati kyakuddaali akugamba nti okusiba kwe yalonda kufaana bwe kutyo ye kwe yalonda gambe kugabira bayala mmere yesu yebazibwa alyoka akugambe nti okukwakugenda okugira nti tebamusiibirangako era ebaakola okugirako nebeeriraba emyaka nsanvu
ng'osiibibwekugamba
jajjawo yasiiba
naawe
n'osiiba
n'omwana
n'omuzu naye asiibi mukusiiba
okwate
baakufiiramu nga balowooza basiibira
mukama
bamaliriza nga basiibira mu
bbeere
era leero bangi abafudde mukusiiba
okwo
ne bagenda mukaye neera bangi abakyali musibe
wenyini
naye nga balowooza basiibira mukama bwe banatuuka omuwuliza bamuwa ensonga mulimu n'abafudde nga ali kulema agenda okulaba nekabemago be
bamulonaamukamaae
mukusiiba mukawaa alyoka mujiriza akalya wansiirirako n'akatoli era wadde awagoloka walyanga
bilwaki
tolina weosobola kukikola singa okugana okusiba katonda kwe yalagira abantu bangi balina kwegamba enkutu
tebaagala
okukiwulira baagala nnyo okukola bye bawulira baagala nnyo okukola emboozi mundi yagambye
bwatmusumba
yagambakati omusumba we kasinga katonda bye yagamba kubanga omusumba alina bugululye ye eyatondawo wabula katonda yalire gulwakulaga gyoyagala okugenda kati va mukusumba gundi yaamb simanyi butume gundi yagamba bwati simanyi oli yagenda bwe yakomawo yatugamba bwati yagenda mu ggulu ki erisinga ebyawandiika ebituku yava gambye matayo nti bw'anaaba akusalira omusala okusiba kuno kwe tulaba bwe yalonda kwagenda
okusiakatugende
mu matayo abiri mu mukaga
Matayo esura ya 25 Matayo 25 olulimi lwasatu n'omuddu oyo ataliiko kyagasa mumusuule mu kizikiza ekyebweru mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji naye omwana w'omuntu mw'alijja mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali naye awo bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge naye alibayawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi n'endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo naye embuzi ku mukono ogwa kkono awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mu kitange bye yawa omukisa musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva kutonda kw'ensi
nti obwakabaka buno abali kubwaddyo abo bateekera nga kuva kutonda kw'ensi baali balondemu okuva edda
yonna
era baali baawu
yesu
yebazibwa oba yagala okwasaganya ebyo okyasoma mu baluwa
esula
ey'omunaana
26
paka ojja kubula abalondemu bano era baabalonda yesu yebazibwa era lebeefeeso esula eyo esooka olunya olwokusatu paka olwokutaka singa bwe yatulondera edda bulije ensi ennama
nakubaawo
yesu
yebazibwa
kati bano abali
ku gwaddyo
kwasinzira okubateekayo kwekusiba
kweyalonwadde
ng'okola ebirala
byonna
mu bwakabaka bwa
oyagala
okuwuliza ekigambo
ki
wulira nnyo okusiba kutambuliremukubanga bayibuli yonna kwesimbya amaganda yesu yebazibwa bayibuli yonna yonna ebyogerwa biri mu kusiba kuno
kweyalonda
kuleka kibi kwegamba kusonganwe ogenda kuba
obirabuliriza
matayo esula ya 25 olunyi lwa35 kubanga nali enjala nemumpa ekyokulya
nti yali muyala ne tumuwa ekyokulya kyokola bwe yabuuziza
bali
nti mwasibirako
nakatono
era emwagala okulya mwandiirako kati banaabagana mu butuufu kululi mwansibirako nali muyala ne mumpa ekyokulya baali basiiba nga bali bandiridde ne bagezaako okuyamba abalala ne beerekereza abaaliddenga ennyama omwezi mulamba 15 n'aligabe w'omulala wano n'amanya mukama kyonna kyandira naye n'agisiibawo yesu yebazibwa agamba yali kuyala ne bamulisa naye tikuna omusango guno gutandikira mu nnyumba nga tona mulisa bewabwewe oyo mulokole munno aba muntu munno gogende bwakabaka bwomu yaalyala tya kubanga bebyegalo omusango gutandikira mu nnyumba ey'obulokozi nga tebala kukunana babwewe bababwere b'otayamba ne b'otaaliza omanyi waliwo ekkola gy'abasumba ab'obulimba era n'abatuma ab'obulimba n'ebirabo ebiringa ebyo naye nga bya bulimba bagenda mu makomero eyo ne beefuula abayamba ne batwalayo engoye by'okwebika naye nga balese abali muno mu nyumba mu kkanisa y'obulokozi nga bali bubi nnyo ne bagenda wabeera okukola amannya kyokka ng'abali mu nnyumba balese bali bubi kankukulire waliwo n'ebikolebwa n'olaba ng'omusiraamu muyakala okukaawo ne bamuzimbidde ennyumba bamuwadde ebintu naye nga bw'amazeemu eta emyaka 40 oti oba 10 oba ebi ne bagikukoleranga bagera mukola banja ne kumala endi nti bayambi naye nga bw'otuuka mu kkanisa mulimu abamazeemu ebbanga ne babawangadde akayuma wadde okubawa omufaliso wadde okuba waakandikolanga mwebali ate baba bakutte ku matiivi ne beefuula beeyisaebi kati ge bw'obyama n'oga musajja oyo musajja wa mukama ayamba n'okuyamba naye n'ogeza otuukayo ogere n'abantu abali muli n'ebizibu byebalina tayinza bakolayo ebigo byabamulekwa naye nga batufunirako sente kuva mu bali naye nga bokenyini tebatoolanga kukaabwe n'akati basobole okuyamba ebigeeo kati olaaaj omwana ku sitriti n'abuyamba kumba ate abobuyamba bambi balinaye nayikupatadde kuzizi yesu kati yesu avunaanti mukusiba kuno tebasinga era agambi bo bali ku mukono kuli ogwenguzi
tayo essuula tuli muyabiri mu ttaano n'olunyi lwa 3:6 nti kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya nalina ennyonta ne munywesa nali mugenyi ne munsuza nali bwereere ne
munyambazaulirira eri mpatabiza okusiba kwe yalonda kulimu bino byonna kulimu okuleeta abagabe ba munyumba naye nga mukama nawe
akutegaalabaoyesu
wabula watuweba okikola otumulira omwoyo
omutukaoyinza
okukola ekisa ekitasaana waliwo ekisa ekitasaana kituufu oyinza okuyaba omuntu mukama gwayiza nga bwe byali kabakakaka yesu naye weegendeza okulaba ku ow'oluganda tutambudde naye era mumanyi n'entambulaye tuvula abateekamu
babishop
ababataano abekkumi paka kuba ku nnamba yonna yekkanisa nga bweri kubanga babamanyaku okuva ku kyalo n'entambula
zaabwe
era tovula babayabanga naye ng'oli awo toyina bishop akulondola
kumanya
kwobeera mubalabikira obulamu bwonaawe bwera oli mu kkanisa
naawe
mumussa kimuntu mumugenda mukululemu mu bulimba obanga tebayinza
kyatyabamala
ne beefuula ne bagenda mu malwaliro bamanye batya nga kuli mulwadde ngolina wamenyese olina wootatiridde olina wootagaye amagumba ag'omwoyo ngaate mukama agamuliriza amagumba agagalagayo n'amabibi agatugumira gwe bakulambula beefuula abeekisa
kankumungi
ne beetwalayo mu malwali ne mulowooza maa baalambudde ne kubalwali ne babawane babeerawo n'obuyanja kungi
Matayo essula ya 25:36
nali mulwadde ne munnambula naye mumujjukire lumwagamba tulaba muganda baganda be ne maama we baliwa buli bwogeremuko naye nadda mu kibiina n'abagamba ani maama wange ani okugjako alowulira ebigambo Mama, and
the brother, my mother, and my father, and
they're
my brothers,
and
he
got out.
And he attended to them. He was meaning what?
So,
he must look
unto
the church. People in the house of God.
We
are of the house.
That's
in Ephesians
2.
And we are the house.
We are
no more.
Wandibadde kuduuka
ndikola
sibawo omuddo ndola mulaba
omuganda
abenjiri
ebyewala
yakuta kusiba kuno kwegameteekateeko
eteekateeka
okubanga
tujja
kuba tusobola okwasosiyeeko kubanga tunali kusala nga bamalayika b'ebibuga ne bajja ne balambula abeeru bayalaka abenze babala ne bagera ne balambula abeeru Yerusalemu
okunene
nebalina obulamu obwobumu obwobumu oyobumu naye ngajjukira ebigonda bya mukama waffe yesu kutufuula muntu omu ebiri mu kuula ebiri yesu yebasa kati yakugamba tebakukyaliranga mulwadde naye akusaba mu ngeri yonna werekereza obwo obudde busiibe ogendo obeeko gwogolako muluganda oba si mulwadde oba mulwadde akulabe ng'otuusewo busiibe akugamba baako ku budde bwosiiba byobadde ogenda kukola
byoye
gwayita okusiiba
Mateyo essula ya 25 n'olunyindwa 36 nali mu nvuba ne mujja ne mundaba awo abo abatuukirivu bali muddamu nga bagamba nti mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala
n'abaali bakikola bire abasinga baali
tebamanyi
ng'olina n'omukusa okumanya
katitokola
muli mubakolera ekyo bo baakolanga tamanyi naye nga kyakule agaba ayamba wasoma bulungi gundi eyo bikwaba batume yali ng'agaba ayamba naye yali tamanyi
kyakola
wabula yali mukusiiba kwe be bamu kubabuuza mukama kwakulaba
ati
naye kati ffe tugenda enjawulo eri kuweereza kuno lyo gwe ogenda kuba muku nga sibidde buli kyebakugamba Yerusalemu ensonga zonna oboozima abagenda okubeera ku sakusiba ku be baba bakikolanga tebamanyi
niwe
baba kinyonya mukama wange twakitegeera mbaawe batubikkulira twakitegeerawo nga abasinga bagenda kutegeera mukama musango nti kye baali bakola kyali kigwalo naye kw'otegedde
okyajja
agambye nti tugenda kuba ku lunaku
lwamusanmulimu
abaabikuba kuba
yaokutuuka
leero abaali kusiiba
kunaye
nabo baali tebamanyi nimpuukite kale zisanzu yategera kubanga bayibuli egamba nti bw'omanya okukola obulungi n'otabukola
ekintu
ekibi
gy'oliyo obanga olina enyonta ne
tukunywesa
era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza
kwamuganda avudde wale
okizudde
munnaye
banobonna
ebali ku mubiri gwayo
osobola
omwekakasa mumuyambe n'abako
wansi
asobole okweyongerayoyo yali kristo nga
ayitamu akeri And
Christ has present
many ways, many times in His way.
Nzijukira,
remember,
we
are home. One day,
rain
so heavily.
Yes,
and
it threw
down all the banana plantations.
I think
a boy had a bicycle. But the rain had hit him so much. And I felt sorrow for him. And I called brother to him. I asked him. Brethren,
how
can you be eaten by revival? He never went to harbor against the rain. And he looked for a way.
This
is in there, no anyone there. He did not rush off to anyone, doesn't know.
And he was going
on this bicycle in the Kamuli.
Yet
it was 8. He is still riding a bicycle.
We are the other one who
was pushing the bicycle.
Now,
yeah, but I told him, come and sleep for.
Yeah,
wake up in the morning and
you're
going. I took him home. He was 14 years. Me, I was
14
years.
I know who
must be having a place to sleep.
As you know, you
can proceed on tomorrow. You may even eat and drink.
No one, but
even clothes.
Then when
you
call it,
you are cursed.
oyagala okugezaako ojja kugenda mubereberye nnyo osome ku musajja gwe bayita Kayi mukama yamukolimira naye bakulaga nti n'azimba n'ekibuga n'akituuma erinnya uyita tusigango otyanaye okukitegeera
tibakulimunakuba
omusa osooka noba mugenda n'olowoozebwa mukubirabika byakusa ku nsinde senzimbye nyo nesiranga otukasirimuoti lwajigirikifake bagenda okunywa kunaku ebyo wali okola olinga omugaga emago ewalyaga
ebinywa
n'okola bino okyayinayo omugabo
nina
ekikolimo tekuganya besula abantu bonna okugyako mugeye nayo
Mateyo essuula ya 25 oluyirwana mu bbiri kubanga nalina enjala temwampa kyakulya
nalina enjala temwampa kyakulya baagamba okusiiba waabwe omanyi mulokola olumu olokoka naye omulumu gwona
gukusigalamu
wotuganda ate omulaba naye olwawo okwe oyongera kuseesamu olabira ddala akateekumale kyayikuyawo n'omugaati naye kewabadde
nosimuka
katwagala kumuwa naye nga kwekusiba kwe bakubanja
gyoba
nowoza okulyako ebyekyeggulu bisanyira muwaani obalirira nnyo nnyo n'okusiiba kwakatonda nekukulema bw'oba wafumbye enkoko oyagala okiryeko ennaku ssatu kati oba oliawo nga bagenya bakimalawo olunaku olumumatwe n'olyoka ogamba bannayeeru naye mukama bakutaddeko okusiiba kulyali okakulabe oba enkoko eyo
ogibweka
bagirye naye oyinza owulira ate naye n'okuwulira ddadde n'ogamba wadde nalokoka bwekaba kaseere olinawo oluganda akubamu n'abaana tebalina kyakulya naye kawakabaze kawiiki namba n'ogamba nange tekulinawo kasite nnaku netuli baavu naye mukama bakutaddeko okusiba okukola ebyokuyita nti ate sikabadde kawiiki esa kusiba tumanyi kiribeerako muwekeze ennaku ssatu naye aliye agenda alabiire abalala naye tolisiibawo kankubuuli ng'olisiiba okusiiba okwo tugenda kubatubiraku kuba mukama akujjuza nawo nga tonaba naku alekera amakwefu ebikalu n'abijjuzawo
mangu
mu kusiiba kuno kuba kimanyi okozesa bulungi byakuwa
Mateyo 25 n'oluyiri kikulwana mu bbiri nalina ennyonta temwanywesa nali mugenyi temwansuza nali bwereere temwanyambaza mulwadde ne munvuba temwannambula
bino byonna kwe kusiba kwenyini kwe nkugamba kwagenda osinzirako sero omusango ebya wakwa byonna tugenda kuŋŋaanira kwebyo
Yesu
byonna bigenda kwekolera ku nsonga ezo z'osoma
Mateyo 25:4 awo naabo baliddamu nga bagamba nti mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala oba ng'olina ennyonta oba mugenyi oba bwereere oba mulwadde oba mu nvuba ne tutakuweereza awo alibaddamu ng'agamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mukyakola omu ku abo abasinga obuto
abasinga obuto bakalokoka bakayingira ennyumba ya mukama ne mugaana okubayamba okuyimusibwa nabo wabula kweyongeranga kubalingirira mbagamba baweeyiyo saddaaka nebasobole okuyitawo wakalokoka bakugamba yongera osiibe siiba mukama naawe akuviireyo nanga amwebale nne butakikolera oyo
least one.
Matayo 25, olinyirwana mu 5. Temwakikola nze.
Nti temwakinkolera. Kyova olinamu Zakariya abagamba nti mwansiibirako n'akatono. Kigambo kya Mukama
eyamba
lukubiri tumulaba ku musingo omwana. Yazalibwa omwoyo
Katonda.
Yokaana 14. Ye yajja nga
byokwolesebwa byonna.
Era olwaleero ye kabaka bakabaka agenda okwokusanga
okukusala.
Yesu yebazibwa. Babadde ayogerako nti kabaka mulungi. Lunaku lwali basaali bagamba bwali. Nali muyala ne mutankola
bwali.
Matayo 25 n'olunyiriri lwa 46. Lugamba ne bano baligenda mu kibonerezo ekitaggwaawo.
Ye balinanja yaagulira.
That is the lake of fire.
Yagenda okubasiba. Naye ngeri byonna bivudde wala. Asiba kwe yalonda.
Saata 8.
Isaiah 55:8 n'olunyiriri tuli ku lwa 7. Sikugabira bayala mmere yo.
Ndi kuno gwe kusiba ye mu yalonda.
Kubanga
oyo ye Mukama. Ayitamu nga muyala. Oyo Mukama. Ayitamu nga ye. Kati akukaba. Ati siba. Ezo komesezo z'olina omusango eri waka. Siba ko. Zigabira omuluko.
Agaluka ku.
Ate mumala muzitwalira bali abasumba abalina. Amasumbi mugatwala
ekyo.
Nga mumala okwekwasa. Ng'alina simanya. Alina ekyuma aliggibwamu. Alina ebingi atyogerwako. Ekyo kyogerako ekyo. Ekyo kyogera ku
ttaale.
Kyogera ku birabo eby'omwoyo. Kyogera ku bwakabaka
obw'omu.
Bible mu bikulwa bw'ekinyonyo bikulwa abiri mu
2:18-19
yabatula mu kigambo kya Katonda nibo bajja bajjako omugabo mu bulamu butaggwaawo bakunyonyola ekyo kinyonyola ekiri wano ng'ate kandi akalina temumuweera ddala
temuwaalina
olwo wakanye n'ekyama kyekigamba kubanga Mukama ayogamba nti bw'obanga okoze embaga toyitanga omugagga kitaba aliise banyo basobole okusabira omu naye nti bw'oyita abagagga nabo bamala ne bakola akabaga era ne bakuyita ne bakusasula kati abaka
bagamba
okuyamba abeetaaga
ne batoola emmotoka
ate n'agisiga
mwalina
nga beekwasa ekyo ekyawa bw'alina akatono ali kagibwako n'awa oli alina ebyo biri ku ttaale
oba biri
ku birabo ebyomu
ebyafuna
alina ebibiri n'oyo alina ekimu w'ekimu n'atakikozesa
kukama
alikimuggyamu n'asobola
okukibula
alina ebibiri Yesu
yebaza
naye tikiri mu kuyamba abantu nti abalina ate bwakabaka batukuvu babuyita obutali bwenkanya n'emizaanyo ezitenkanya lwaki muka batumenya yali kuba ku bigere by'abatume ne mubaamu wange ng'obwetaa bwe bwali kitegeeza bandiddidde oli alina ate atalina ate obwetaa ne bamwongerako ne
bamwongerako
okusiba kwe yalonda
ye
ayagala kugabira bayala
mwe
Isaiya
58:7
n'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo
nti olima bw'oba olinawo ennyumba abagobebwa mu booluganda bw'oba osobola oyinza otandika
n'okubabakisteekaalunaze
kakutandikira emyezi
esatu
otandike egiddako ye muno kwayita okusiba kwayagala
waddenga
kukulowoozanjiomusiba kuba kuleka emmezi naye yagambye kuno si kusiba kwe nalonda kati wuyo ataddeko
mulira
muntu waasiza bamusobye wa luganda naye basumba kye tukoze kuzimba mayumba gakulanga ku matiivi
gatuyawagasi
naye nomuwereza osimuule kuŋŋaana tetumuwadde ne waasula yesu yebazibwa so tulabenga okusiba kuno
okwalogebwa
tekulabika mu bantu
ate
nga katonda kwakugamba mat25 kwagenda okusinzira okusalirisa yali muyala
ntutamulinaye
talina waasula ekikobamukulu abaweereza bangi leero batuuka n'okuba nga bawasa oli n'ayanjula ng'ayisa mu buzibu naye nga mukanisa aweereza nnyo n'atuuka n'alinyula n'okukola embaga wabula nga omusumba okyagula amamotoka ozimba guno mululu
gwennyini
n'okulemera okusiba katonda kwe
yalagidde
nootekawo ekizimba
enan'okizimbira
emyaka
30
okuŋŋanya sente
zakuzimba
mukuŋŋanye sente
tuzimbe
ekkanisa ya mukama naye ekkanisa ya mukama
yange
bwetunulira abakolisi ekisooka 3:16 egamba temumanyi nga muli yeekaalo yakati oba okuŋŋanya zakuzimba
kanisaebaako
bazimbi olaba abeetaaga
obazimbeobazimbe
mumubiri nga bwebazimba bwe kiba kyakuzimba kizimbe ekkanisa wekuŋŋaanirakukuŋŋanye zakuzimba
kizimbewabula
bwoteekako tukuŋŋanye sentezozimba ekkanisa ekyo kiba kigenze mu kuzimba abantu
ng'ekkanisa
kitegeeza tuba tugenda kugulawo mukampuni kampuni ez'enjawulo bano
bazimbibano
bafumbi kwekuzimba ekkanisa bwe tusukkaku ekyo kizima tuba tugenze mu byamuya nga tukizimbisa ekigambo naye kati olaba nti okusiba katonda kwe
yalonda
sitaani yakujjawo ng'ayita mwoyo gwe guli
yezebeli
nga kugenda kusimisa abantu kulangirira okusimba kwakugenda mu
amerika
nga saddaaka ejjawo ekibi naye nga bwetulaba omwoyo wa katonda byakulembeddemu kubanga atuuka eri kitafu n'amugamba abantu kumusiba kompuleini nti basimba naye
bwetobanukula
naye n'abaddamu nga abatuuzidde gaagamba okusiba kwe nalonda bwekufaana bwekutyo n'atuwa ensonga kwe kubonyabonya omwoyo gwe n'ebiringa ebyo kino si kwe kusiba kwe nalonda nga bwe tuwulidde yesu yebazibwa kati wenga tubulire okusiba kuno katonda kwe yalonda atulaba okoza
sitaani
katonda eri ekkanisa
nti bw'olabanga ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwo ggwe
nti n'oteekisa mubiri gwo ggwe balumi esula y'ekumi
n'ebiri
kutandika olusooka paaka w'ekumi tugamba tuli bitundu bya bannabi era ne bakolisa ekisula kumi nabbi nti bw'olaba oli
nko
ky'omugamba nti ayambala nyo ye ogwo mubiri gwo
sibawo
bwezewandikuza endala
eoozigulire
naye ate mudira ebikadde
gaddemwambaddeyambadde
emutakmumuweereza ekkanisa yesu
yakati
yesu
bigoebyo
ate munaye nowulira nange nakoze okugaba musimalira bwe
nagabyaabwenayambaza
naye ngaempale gyewagabye yabadde mulintu esaati wagikunya ddala empale
omulamu
mbu wali oyambaza yesu gwe yesu bwoti bwemwambaza
Jesus like that When you bring your old brothers, you shall burn them when you see. We are not going to keep them out. You go and buy new clothing. How come you buy old clothing for yourself?
nti mukama mukusiiba kuli omuyita n'ayitaba n'agamba wandi mwana obadde kati fe bino twabirekawo ne tuyingira mukusiiba kuli erikwata alagira ne tuleekaana ayi yesu tuvaayo owaali mu linnya lya yesu vaayo ng'alabikako obaawo ebyenda byonna birimu kubanga bizuuka nga naye tayitabye nabo ate bw'ogenda okwebaka n'olaba engwanga zikugoba emisiro ng'ogwa mu ttowe ente nga zikutomera noka ate mukama tewandize ate kukina ebyebirideyo yesu yebazi ebyo bibaddewo lwaki twagendera ekigambo kya mukama fene twala tusibe byatwatwagalaaliusibemunabo banayita musiba nebutu ne musiba ebinimunosaba kamuru obulya nebyenda tebiteredde mu nga biyugana naga era sijja kuja ebyo byenamugambako tigenda kuja yeyali yakulagirira ona asibako oti osoka omuyita ayitabe alabikwe n'osiiba bwala ati n'omuyita mbajje mbwaza ezijjamu nga zikuwamuo olwoto okwa mu ttooyi ente nga zikugoba odayo n'obuuza obusoba ezangomi nakudde munaate nokwa mu ttooyi kitegeeza kutula emizimungejente girekerao ngengwenga naye agayo bimubuuzanagamba bwezinga zigeolotogwa mutoagali bwebigwayo yonnabindayo kukyasooka ngaogamusumba tenamenya muli ate takomyewo nga gakikunaatonywedde mulokokati bimuweddeko nebyakugamba kumbe katonda agamuza sigenda kuwiramu ebyo byemusiiba genda osiba okusiba kwe nalonda awo byokompite owanze mulimu lwentwanawoabaddeko lwoluganda erawaaaaaaawonga yakozeenayeoba akulagirira kino okola kirala ate oyagala okukitajje katonda kukugamba yita wano osinkane wa gwate wetoloole tuyite wanoyita wano osinkaneogamukama kati kanemumyemusokeneole ugenda omujjane yayisewo ati nagagenda kati ne bakugamba bwoba yagala okumbitambitan olabo otyoka bwakugamba
esesiba yataano omunaana n'olunyiriri lwa mwenda olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno
nti oba bakakaabaye mukama yesu wange ngeera omwana gwakaabanga kubanga alumiddwa ekintuwemaama obulira bulisinebatoteekawaemaama nti omwana wange naye ngaobadde mwana kikaaki nokati yesu
naye katalabiaayogera byogera birungiaekia
kubanga yakulagirira era naye nogigaana kyovula kagamba guno omwoyo gwa sitaani okutambula mu makanisa ag'enjawulo tekusobola kulagira bintu bya ddembe okutuuka nga twaniza omwoyo wakubanga ye mwoyo weddembe yekka badde gwe tugambako mu zabuli yatanumu 12
bw'onojja wakati wo ekikoligo n'okulaga olunwe
nti kakati gyewo ekikoligo
bwe
naawe kyekye
waliko
by'omanyi
bisiibe
mulimu abantu naye tukiri buzaabu
The
n'omugirawo omuyala obulamu bwo n'okusa obulamu obonyabonyesebwa
nti n'omugirawo omuyala obulamu bwo waliwo n'owetaaka n'ogamba mutuku mukama nze wadde kale emmere gye mbadde nnina naye mukama ku lw'abantu bano muliro kantiweeyo nange mbeeko weempita awo ndabe baabayitawo bulijjo bayitawo nga tebalidde olwonna nga mutufu waliwo neyitawo gyenjala yabalumye okuvayo paka ne leero naye kwekolinawo ya leero walidde
n'ekyeggulo
bo tebalidde
kyakutaekyeggulo
muga mukama nange kati ebyaleero kumugirawo obulamu bwo kitegeeza nti naawe olinga gyewo obonoga mukama
kaanyi
nange leero kandabe naye wano mukanisa bino badde tuyagala kulisi waki gyakuŋŋaanya emmere
nabuluka
nae
kale omusana gwo ne bulyoka guviirayo mu kizikiza
nti gwoba tulabulungi
oba
bizinesi ogenda okuza mukama senyenga
tekikyajjawo
nkolesebwa ng'aleeta omusana anti muna wali mukuba abadde wayimiriddewo asongera bakasitoma abo ng'abalaga ewalalo bamugobeewo ebintu byaffe singa byangu nnyo mubulomozi bwa nti aba alinaku mulisita buli bonna wotubeera bulungi wewakubuzaabuliza aba alinaku mulisizaawo
olabeomwanawano
waliwewo mukusiibaku tetwakwatamu wano
isaya 58 n'olunyiriri lwa 10 agamba nti kale omusana gwo ne gulyoka guviirayo mu kizikiza n'ekifu kyo kiribanga ettuntu
nti gwobadde siraba bulungi omwoyo
siraomwoyo
ngaakumizolamu ekibuga yeruzaale eryeggulu lyako eryeggulu lyako
abaanatetutamubiabadde
bange
bonnaaono
ku myaka asatu agenda
kubeeranti
wotategeera bulungi yaba alina okumulisizaawo
era mukama anaakulungamyanga ennaku zonna
nti ennaku zonna aba alina okukulungamya ne by'otamusabye aba alina okujja n'alikugamba mwana wa ebyo by'okudde si bye tulaga yatugende bulinga ng'owa baanaokwaa nagamba olaseewa jyanguyeeno gyetugenda aba alina okukulungamya ennaku zonna
zolimaaaaaaa
obulungamya bwe
buliwo
kubanga ayogera abalungamiza omwoyo
wabaanabatobola
twetagaomwoyonaye bw'aba atulagiwa enja tujja kulaba ku by'omwoyo ate ono kitaffe yabadde
atugabayebino
kwe kusiba
kwayagalawaliyo
omwoyo naye
kwaisaya
kiri mu situla ya 58 n'olunyiriri tuli ku lwa
11
anakusa obulamu bwo mu bifo ebikulu
ebikalu
mu bifo ebikalu n'anywesa amagumba go
nti agenda n'alengera n'abamu batta bantu wano wakaze n'agamba
myezi
ebiri ezo sente zigenda kuba alebikalumaanabikusaawo
mangutalinda
sente wagiri agamba funumya ebikadde olw'okuyingiza
ebingi
yesu yebazibwa naye ffe twakwata nkulala ye asobola okuleekera ebifo ebikalu
mangu
kubanga muye ebateriimu mmere n'agindegeka ngaobudde bujyayo mu kusiiba ku akusa ebifo
ebikalun'anyweza
n'amagumba agalagayo nti ekyatuakubaza n'okugwamu amaani akikolako mangu ddala
isaya 5:11 naawe onaabanga ng'olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu mazzi
nti buli kiseera gwoba togwamu mazzi togwako kyoli sawo tezika kutegeera kukyaku kweyongerako bizinesi eyongera kukula abaana bayongera kuba
balamuate
nga bagimu
kirala
nze kanvembeera nefamiry yange sinaku nze nekwembeera mu nenkumi
bbiriajambukawo
nongamba njagala
nkumibirinesimanyi
obasisigaa kubamanyi wali wajuzaawo naye olwakusinga nga olinaku
Father,
you have 2,000.
Brother, ask
that.
He said, no,
this today.
I don't know how the day will end.
I don't
know what is remaining in the pocket. No.
Mukama,
why has God brought him when I have the same money? What does he need from me? God is Thank you.